Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nkuko bisanzwe muri cyumweru. Amatohoza y'abanyisi yose n'ikigo kireba ibijyanye n'ubutunzi AfriMag yerekana ko u Burundi buza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'ibihugu bya mbere bikennye ku isi. Amashyirahamwe haranira iterambere ry'umunyagihugu no kurwanya isesagura ry'umutungo wa leta asaba leta gushyiraho imigambi ihamye yo kurwanya ubukene kuko ari inshingano zayo guteza imbere umunyagihugu. Leta isobanura ko ayo maraporo nta shingiro afite kuko uyu mwaka ushize u Burundi bwari bwifashe neza kandi ntanzara yigeze itera mu banyagihugu n'abakozi bakaba batarahagaritse guhembwa. Mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko hari ubukene ariko bagashima ko ntanzara ikivugwa mu Burundi bamenyesha ko batangije urugamba rwo kurwanya ubukene mu gihugu. Cyakora icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ntiyemeranywa na leta. Ainegura havuga ko abarundi bakomeje kugarizwa n'ubukene bitewe na zimwe mu ngamba leta ifata. Umushingamateka Agaton Rwasa watowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi abona ko abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite aho gukorera iterambere ry'umunyagihugu. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru wacu uri Bujumbura mu Burundi Raymond Zimana.
Umushingamateka Agaton Rwasa yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi yemeza ko atashaka abatowe n'abanyagihugu kugira barongore Burundi bafise kugira bateze imbere umunyagihugu. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abona ko ubukene bubandanya bwiyongera mu banyagihugu mu gihe abatwara bashira inyungu zabo imbere.
Ndabona ukuntu abantu babayeho, ndabona ibiciro ukuntu biguma biduga, ndabona ukuntu amafaranga y'agaciro atariho mu gihugu. Ni ingorane intwaro yaba yatowe n'abanyagihugu cyangwa itatowe n'abanyagihugu. Mu bisanzwe ntiboryama ngo basinzire, hari ingorane nka mwene izo. Hagomba kubaho kwiyumvira ingene ubwo bukene uradukwa. Ingorane ya mbere yo kugira ngo dutore umuti wizi ingorane zo nokugambye twumva yuko u Burundi ari u Burundi bw'abarundi bose atari u Burundi bw'umugambwe canye bw'imigambwe. Noneho abagomba kuba batunganiriza abandi bakumva yuko ari abasuku babo hanyuma bagakora ubwa mbere na mbere barondera yuko uwo ari we wese yisununura mu vyakora naho abaye.
Uyo atavuga rumwe na leta abona ko ategerezwa gukogwa ibishoboka kugira ico kibazo gitorebwa umuti. Rwasayemeza ko kuba u Burundi bufise imigenderanire mibi n'ayandi makungu navyo biza bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bigatuma ubukene bwiyongera.
Urabona kumenga hama hariho uruhagara hagati y'u Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Urabona yuko tumaze imyaka ingahe nta mukuru w'igihugu agendera u Burundi, umukuru w'igihugu wacu nta gindi gihugu agendera. Ivyo byose rero ni ibintu bigira ingaruka mbi ku butunzi. Ya mashyirahamwe mpuzamakungu yakorera hano mu gihe ari karugara, ivyo byose biza kongereza ubushomeri. Ya mafaranga yahora aza kumbura aciye kuri ayo mashyirahamwe hamwe kongera nayo tuyabure. Ikintu cyari gikwiriye hari hakwiye yuko intwaro itunganya inama igahamagara abantu bose bogira icyo baterera.
Mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baremeza ko akibone ku bukene. Varisito ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe avuga ko kugwanya ubukene ari urugamba uyu mugambwe wahagurukiye.
Twatanguye urugamba rwo kugwanya ubukene dutegerezwa kubona umurundi wese umuntu wese mu Burundi atunganiwe aroraniwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Turacabona abantu baba muri nyakatsi, turacabona abantu kwishura ntubabaze, turacabona abana bafise umwanda, turacabona batambaye ibirato barara mu nzu ziva, turacabona abantu bagwara ntibivuze. Nubwo byose n'urugamba dutegerezwa gushika, ibi bitegerezwa kuhera mu Burundi bwacu hamwe umwene gihugu amererwa neza gatuga gatunganirwa.
Naho umugambwe CNDD-FDD duvuga ko hari ubukene urashima ko hari intambwe u Burundi bugeze ko mu bijanye no gutorera umuti ico kibazo. Ndayishimiye avuga ko atanzara ikivugwa mu gihugu cy'u Burundi mugihe atameza 3 yahera itibonekeje mu gihugu
kanezerwa kubona mu mwaka ahora hama hari nzara y'amezi 3 mugatukaza tubona uwo mwaka kuva rutanguye rujya rugamba mu 2017 tukabona gushika hama kungavuga ati abantu ba mbere bagwarije imwe biboneka inzara na barundi twarabonye ko barundi bagiye kwishikaho tuzobona barundi twihingurira ibintu byacu tukabishora hanze Mwao kugira tuishika kono rugamba mwaka tuwari ipuza yuko mhugu wali kubona abarundi dusigaye ibi nuvuzia acharifuja dukoresha tufisa mahingu nilo dufisi nibi hindi tukashora natwe hanzi
Ifzegira nyobibangi yesi yose ikigega muza makungu FMI hamwini gisata chao ni kijiju terambere kwisi pinide vishiru burundi mubihugu bibiri vizambere kenye kwisi na yo ichegira nyochishira hamwe lijeju kibifungu wa kwisi pamu chumu mwaka wabili natumi nagatandatu chemeza kwa wanu wangana ni milioni zine nibiche bitandatu wadafungu la bikuye mugihawa na wangana nibiche minungu tano kuija na baburi gikuriro kubira kudafungu la neza ibu jumbura Remonzi Imana Ijwi rya Amerika
Ikigali mu Rwanda igihugu cyazindukiye mu masengesho yo gusiba Imana hazwi nka National Breakfast Prayer muri masengesho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gusaba inzego zitandukanye kurangwa n'ubwuzuzanye mu mikorere bagamije guteza imbere igihugu mugenzi wacu Eric bagira ubusa afite inkuru irambuye
Mana data mu izina rya Yesu hamwe no kugushimira utwemerere tukuragize igihugu cyacu muri uyu mwaka wa 2019 tukuragize president wa Repubulika y'u Rwanda
Ikigali mu murwa mukuru w'u Rwanda abategetsi batandukanye bateraniye mu masengesho ngaruka mwaka yo gushima Imana ku mwaka urangiye wa 2018 bayisaba no gukomeza undi wa 2019 mwituze mu mutekano mu mahoro n'iterambere muri aya masengesho kubateraniyemo ni umwanya mwiza w'amashimwe ku Mana uyu ni député Philibert Wiringiyimana agaragaza uko 2018 irangiye u Rwanda ruhagaze haba imbere mu gihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga
Imana kandi yashoboje u Rwanda gutera imbere mu bukungu ndetse runagira umwanya 41 ku rwego rw'isi yose n'umwanya wa kabiri ku rwego rwa Afrika naho muri East Africa ruza ku mwanya wa mbere mu kwihutisha ishoramari cyangwa se muri doing business turayibishimira
Depite Wiringiyimana muri aya masengesho yanagarutse ku butabera mpuzamahanga politiki n'imibereho y'u Rwanda n'amahanga
turashimira Imana kandi kuba yarakomeje kuba ku ruhande rw'u Rwanda maze amahanga akuraho imanza z'ibinyoma zari zibangamiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu zibushinja ibinyoma mu gihe nyamara abahe ku Rwanda bo bakidegembya mu bihugu bimwe na bimwe bibacumbikiye aho kubakurikirana mu butabera mu mibanire n'ibindi bihugu turashimira Imana ko yakomeje kubana n'abanyarwanda ubu igihugu cyacu cyakomeje kugira uruhare rugaragara kubaka Afrika twifuza kugeza ubwo u Rwanda rugirirwa icyizere cyo kuyobora amavugururwa y'imikorere y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyuma runatorerwa no kuyobora uwo muryango
icyifuzo muri aya masengesho nuko Imana yakomeza gufasha u Rwanda n'abanyarwanda kugera heza Pastor Antoine Rutayisire mu itsinda Rwanda Leaders Fellowship ritegura aya masengesho yo gusengera igihugu ijambo rye ryibanze ku mateka ya Yesu cyangwa Yesu n'intumwa ze muri Bibiliya yagaragaje bimwe mu byo babigiraho bakabikosora cyane ku mutegetsi wari we wese washaka kuba ku rwego rubategekana
ikintu bita gutekinika umuntu agaguha raporo yuko ibintu bimeze neza yakoba president wa Repubulika wabugiye gusura nk'ahantu imihanda bakayitunganya bazu bakayasiga amarange hanyuma bigashashagirana ariko nta mpinduka yabaye ibyo rero bikunze kubaho mu makipe yose icya kabiri Yesu yakosoye cyane mu bigishwa be kandi natwe tugomba gukosora muri leadership gukosora abantu bashaka kwishyira hejuru bakiyemera bagashaka imyanya aho gushaka gukorera koze kirewe ni ikibazo gikunze kubaho cyane icya nyuma kuri ibyo byo gukosora kinakomeye cyane kinajyana n'icyo ndangije gukosora abanyamashyari n'abagambanyi n'abazana urwikekwe muri ekipe
muri aya masengesho yo gusengera igihugu mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije ibintu bitatu igihugu cyagombye kuba kigenderaho ariko bitubahirizwa
ubumwe unity turongera tuvuga ibintu byo gutekereza ibintu bigari ibintu binini tukava mu tuntu dutoya kwamanjwe cya gatatu bikaba kubazwa gusubiza inshingano dufite nk'abayobozi
Perezida Kagame akavuga ko byose byashoboka igihe cyose habayeho imikoranire myiza mu nzego zose
agomba kubaho rero uburyo bw'ubwuzuzanye uburemere bw'inshingano bwo bugenda bwiyongera uko uzamuka mu nzego z'ubwo buyobozi ariko abo ku nzego zo hasi ntago bibavanaho inshingano nabuze abayoborwa ntago bavanaho inshingano bafite aho bageza bakunganirwa nabo bakabona imbaraga ndetse zo gukomeza gutera imbere.
Ku butumwa yageneye urubyiruko muri aya masengesho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije urubyiruko ko rujya kwiga mu mahanga rugatora y'imico itageze icyo rufasha aho guhaha ubwenge agasanga haba impinduka.
Abana bacu twohereza mu mahanga kujya kwiga, kujya tubohereza ngo bajye kwiga, bajye kugira ubumenyi, bahaye ubumenyi, ntabwo bakwiye gutahana imico imwe. Hari n'imico imwe itari nyarwanda, itari nyafurika, bakuriye kurekeraho iri bagatahana ibiteza imbere umuco wacu, ibiteza imbere abanyarwanda, tugatera imbere ariko mu buryo bwacu, mu buryo kandi buzwi buzima bwiza. Iyo abana bagiye guhaha ubumenyi bajye batahana ubumenyi, ibindi babisigeyo.
Aya masengesho ngarukamwaka yitabirirwa n'abihaye Imana, inzego bwite za Leta, abikorera ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yanibukije inzego zateranye ko muri aya masengesho mu mwaka wa 2019 icyakorwa cyose cy'ingenzi kigamijwe ari uguhuriza hamwe bateza imbere igihugu. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu kuri izi nkuru. Ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo.
Ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubahaye ikaze kandi turabasuhuje inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari hakoreshejwe itangazamakuru. Ikiganiro ejo mugikurikira ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM mu mwanya nk'uyu. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger ndetse na Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njibasuhuza kuri mikro, amazina yanjye ni Nicole Giraneza, fatanyije na mugenzi wanjye Jean Aime Muhawe nayo. Jean Aime nguhaye ikaze.
Urakoze cyane Nicole, reka nanjye mbonereho nsuhuze kandi mpikaze abakunzi bacu tujye kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi.
Kuva na kera mu Rwanda rwo hambere, kunywa inzoga byari nk'umuhango wo guhuza abantu no gushimangira umubano wabo. Gusa ariko kuzimu karenza urugero byari kizira, ku buryo mu buvanganzo nyarwanda hari umugani uvuga ko inzoga uyikura mu icupa ubundi nayo ikagukura mu bagabo.
Muri iyi minsi inzoga ntigukura mu bagabo gusa, ahubwo iri gutandukanya imiryango, ku buryo rimwe na rimwe iba intandaro yo gusenya ingo z'abashakanye.
Ubona ukuntu ihuye n'umuntu wagasomye biba biteye isoni.
Niyo mpamvu burya kunywa inzoga ukarenza urugero bigira ingaruka ku wayinyoye ndetse no kubamukikisha.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro, mwabyumvise ko dutangiye tuvuga ku businzi, bityo uyu munsi tugiye kuganira ku businzi bitewe n'uko ari imwe mu mpamvu zitera amakimbirane ya hato na hato mu miryango, kandi bikagira ingaruka ku bawutuyemo bose by'umwihariko abana.
Muri iki kiganiro tubahishije ubuhamya bw'umwe mu bana wagezweho n'ingaruka z'umwe mu babyeyi be yari umusinzi.
Yego, turaza kumva uko byamugendekeye,
ariko kandi turaza no gusobanukirwa neza uburyo ubusinzi bujya bugira ingaruka ku mitekerereze ya muntu mbere yuko tuza gukurikira ikinamico nyiramubande.
Bakunzi bacu, ntimujye kure, iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi, reka tugitangire twumva ku businzi ingingo turi kuganiraho kuri uyu munsi.
Nikore rero, birumvikana ko inzoga ari kimwe mu biyobyabwenge gikomeye, ariko bitewe n'ikigero yanyoyeho.
Birumvikana.
Mugenzi wacu Nishimwe Ariete yagiranye ikiganiro na muganga w'indwara zo mu mutwe ku ngaruka zigera ku bana bafite ababyeyi babaswe n'ubusinzi. Reka tumwumve.
Amakimbirane aturuka ku businzi agira ingaruka nyinshi mu muryango, by'umwihariko abana. Twaganiriye na muganga Dusabimana Inosa w'indwara zo mu mutwe, adusobanurira byinshi ku ngaruka zigera ku bana.
Ubusinzi ni imwe mu ngaruka zituruka mu gukoresha ibiyobyabwenge. Ubusinzi ni ikintu gikomeye cyane mu muryango kuko buriye y'ababyeyi babanye ari abasinzi bikunze gukomora cyane ku nko ku makimbirane mu miryango ugasanga umwe abangamira undi kandi ibyo byose barimo gukora abana babireba hari no kuba nk'abana iyo babonye ababyeyi babo nta mahoro bafite mbese ugasanga bakunze kugera nk'ibintu by'imico idasanzwe nk'ibintu by'ubuzererezi mu bundi buryo rero buriya hari izindi ndwara enuresis ni ukuvuga ngo ni indwara abana barwara zo kunyara ku buriri bitewe n'ukuntu asa nk'inzozi zihora mu bitekerezo niyo urebye no mu buryo bw'imibereho ye niyo ari umwana muto ntabwo ubasha kumwitaho buryo akaba usanga yarwaye nka zira ndwara z'imikurire za kwashako yari umwana nta nubwo develop agira icyo bita mental retardation ugasanga umwana bitekereze yakuze ngo ubone igendanye n'igikuriro cye
iyo umwana aje afite ikibazo nk'icyo ngicyo mumufasha iki
dukorana n'umuryango mu buryo iyo dutumiye umuryango dukoresha systeme family therapy bityo iyo bya bibazo bikibashe gukemuka na wa mwana aboneraho akaba yabona agahenge ariko n'uburyo n'umwana nawe nk'uwo waragize nk'ikibazo wenda cya mental retardation naye hari uburyo kitubasha kumufashamo mbese ugasanga umwana amaze nk'umwaka imyaka ibiri atarabasha kuvuga tubasha kumufasha tukari
ni izihe inama se mugira ababyeyi bafite ibibazo
abo tugira inama cyane ni ababyeyi ababyeyi rero buriya kwikubitira icyo twahita tubabwira ni uko babahemukira abana buriya umwana nta bushobozi bafite bwo guhangana n'ibyo ngibyo n'uwango yakubita nk'umugabo ashaka kubita umugore umwana abibona niwe zangaruka zigera ugasanga yamwangije mu marangamutima cyo ugasanga umwana mu bandi ntashobora guseka nk'ubwo izo ngiyo ni imwe mu ngaruka tukamwereka buryo ari mu kumuhemukira kandi tukamwereka yuko nawe iterambere rye ririmo gusubira hasi kuko biriya ni uretse no kubenda ari ubusinzi nubwo twavuze cyane ku bana bigera no ku muryango muri rusange tubereka umurongo ngenderwaho ibintu bigomba gukemukamo iyo badufashije bakabyubahiriza kuko ubundi buriya kwivuza ibintu nk'ibi ngibi bisaba yuko nyirubwite abone uruhare rwe muri icyo kintu kibi kiba cyabaye kugira ngo ubashe kumufasha iyo yemeye rero akabona intege nke ze tubasha kumufasha bityo n'umwana akahungukira
reka noneho twumve ubuhamya bw'umwe mu bana bagezweho n'ingaruka zo kuba se yari umusinzi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Hitimana David
amazina yanjye nitwa Tumukunde Samuel
tubwire muri makeya noneho ibyo wibuka ku businzi bwo mu rugo iwanyu
murakoze cyane ubusinzi bw'iwacu mukeya papa yari umuntu usinda cyane na mama ari umuntu usinda ariko mama we ntago yasindaga cyane nk'uko papa yabigenzaga papa yari umuntu asindaga akataha yasinze agwa mu muhanda yandika umunani nk'uko bamwe bajya babivuga yageraga mu rugo urumva amakimbirane agatangira kuvuka agatangira gutongana na mama natwe abana akatangira kutubyutsa ngo tubyuke kandi ubwo nta kintu yabaga agiye kudukoresha nuko bagatangira gutongana nyine na mama byarangiza mama akatubwira twisubire mu buriri bwo nyine bagatangira kurwana
n'izindi ngaruka noneho wahuye nazo muri ibyo bihe wowe ku giti cyawe noneho
kwiga ntabwo nigeze niga neza nk'uko abandi bana bize njye ntabwo nigeze nyarangiza amashuri yanjye nk'uko abandi baba yarangiza nagarukiye narayacikirije nagarukiye umwaka wa kabiri wa segonderi najyaga mpura n'abana bamwe ku ishuri bakambwira ati baraye banywe babyutse banywa icyayi bwa icyayi ngiye ntabwo nari nyizi numvaga icyayi nyine ari icy'abantu b'abakire abantu bakinywaga numvaga ari uko ari nk'abana b'abakire bavukiye mu miryango ikize izindi ngaruka urabyumva kuri barumuna banjye wenda niho navuga nabo bagize ingaruka nyinshi zitandukanye nabo urabyumva kwiga nabo byari inzitizi byari hatari ariko bagiye babona imiryango nyine ku ruhande ikabafasha nyine bakiga bitewe nyine mu rugo ntabwo izo nama buzigiye kujya bashyira umwana mu ishuri
ni iki washishikariza noneho ababyeyi babaswe n'ubusinzi
icyo nashishikariza ababyeyi babaswe n'ubusinzi nubwo ubusinzi buriya kuvamo ni ibintu biba bitoroshye cyane ariko icyo nabashishikariza ni uko bava mu businzi bakabasha kuba bashyira abana babo mu mashuri bakabasha kwiga ku buryo nabo mu gihe kizaza nabo bazabasha kwiteza imbere mu by'ukuri ni uko bajya bafata umwanya wo kuganira n'abana babo cyangwa se nabo muri rusange ubwabo bakaganira bakabasha kumenya icyateza imbere umuryango wabo ikindi nabagira nk'inama ni uko bazajya bafata umwanya wo kuganira n'abatazinywa kugira ngo babashe kumva nyine icyo abandi babarushije kugira babashe kumenya uburyo bazivaho bakabasha guteza imiryango yabo imbere
Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo. Tugeze muri ka kanyenzi ko mukunda muri benshi ko kumva ikinamicungira mu bandi. Ntimucike.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo. By'umwihariko ikinamicungira mu bandi. Nge nitwa Hamida Mukundene. Mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukanaga kuri uyu mbageze mu myaka y'ubushyuhe. Yewe, imico asigaye afite iteye impungenge. Ese ko mama Sabine yari amaze kugira inama mbabazi yo kwishyingira, amaherezo yabaye ayahe? Reka iki gice tugihere mu itsinda ry'amahoro irwejuru na Ruhiza.
Abijuru rero narinje kukureba nkubaza amakuru ya kakana kiduye yateye inda. Ese karaho
uravuga Minyone? Araho rwose yaranabyaye. Ubakana rwose kamaze ibyumweru.
Yawa we, Imana ishimwe. Hanyuma se ubaherereye he?
Ari kumwe n'ababyeyi biwawe. Kandi ameze neza rwose, nta kibazo afite.
Yo, mbega byiza. None se wowe bite? Amasomo aragenda.
Abana, gusa nyine nagira ngo ngire icyo mwisabira.
Nsaba rwose nta kibazo.
Nk'uko mwabidusabye we na Mbabazi, ko mwababanyamuryango ba club yacu. Ubu bikaba byaremeje. Hari ibyo nshaka ko mwadufasha.
Oya nta kibazo, ngira.
Rero dufite ikibazo cya rumwe mu rubyiruko tubana muri club, rutangiye kujya rwitwara nabi rwose, kandi ntabwo byari bikwiye. Niyo mpamvu rero twari dukeneye inama zanyu.
Ibyo nta kibazo, ariko tugomba kubikorera dufatanyije hamwe, tukakora n'ibindi bikorwa byo gutanga amahugurwa, hagamijwe kugira ngo n'urundi rubyiruko tabarizwa muri karabu yacu ruzitabira ibikorwa.
Bizadufasha cyane rwose, kuko ubu gakuruwe turabona atangiye kwangirika cyane. Niyo mpamvu tugomba kubitangira vuba.
Mbese byagenze gute? Yatangiye gukora ibi?
Mwaramutse.
Komeza ni karibu. Ndikosoro. Aweretswe nande?
Winsetsa papia, ubu hano mu nkambi imwe turi kumwe, urabona nayoberwa amakuru yawe koko. Ahubwo se ko umugore wawe yakubuze bimeze bitera?
Umugore wese, Mama Sabine
nye.
Uvuga?
Amaze icyumweru cyose mu rugo wenyine.
Biramureba, gese ntiyari yaransetse. Ubu se yabonaga nakwigumana mu nzu njyenyine.
Nawe utireka njye mu rugo rw'abandi.
Kandi ugira amagambo. Gusa ubona njyewe naharitse umugore, nakora iki n'ukuntu mu nkambi bahari ku bwinshi. Uzabura ubwenge ngo urebe uko wisuganye, ujye wirirwa unsakuriza.
Agahinda rero kagiye kuzica umugore wawe. Ubishatse wataha, kuko yirirwa arira amanywa nijoro abwira abahisi n'abagenzi.
Abarego tatasha. Ubundi se wazagiye mukaba muri kumwe?
Ubu utangiye kunsereza, reka nigende.
Ubundi se yarakuntumyeho ra?
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Reka turebe umubare w'abantu tugomba kuzatumira mu mara amahugurwa. Ese buriya abantu 10 ntibaba bahagije ra?
Ndakeka bo baba bahagije.
Oya shawoya, guze natwe ubwacu munzu uko tungana. Gusa abantu 10 murumva babarabo ko ikindi gitekerezo wenda nari mfite. Twashyiramo papias ndetse n'abandi bantu bari kwishora mu nzira z'ubuharike. Tugashaka umuntu w'inzobere agatambutsa n'ikiganiro ku mibanire yo mu rugo.
Icyo gitekerezo mbigetazanye nacyo nicyo.
Kuko
birababaje biteye n'agahinda, aho usanga umugabo asiga hari ku mugore we, kandi mu buryo bw'imibereho kuri iki gihe bigoye.
Ako nako ni mukandike. Hanyuma rero kubijyanye naho ubushobozi buzava, nari navuganye na direkiteri wacu, mugejejeho ibyo tuzakora muri club, arabyishimira cyane. Yamaye gahunda y'uyu munsi 9:00 ngo tuze kurebera hamwe icyo yadufasha.
Nanjye kubirebana n'amafunguro azakoreshwa. Aho ngaho ndumva nazasaba mama wanjye akaza agati.
Ibyo bitekerezo rwose mufite ni byiza. Nanjye nzaba nshinzwe gukora raporo kugira ngo nyuma tuzayishyikirize ubuyobozi bw'inzego zidukuriye.
Ngaha bijo, genda ukosore iyi lisiti, mushyiremo n'aya mazina amaze kwandika hasi. Ndabona twese tubaye 25.
Sawa, reka ngende mbikoreho ubwo tuzasubira.
Nonese ko mugenda mutavuze kuri gakuru?
Ibyo byose ni ukubishyira ku murongo w'ibyigwa, maze mu nama y'ubutaha tukazagira icyo tubivugaho.
Ha
hanyuma rero wowe gakuru urabona rwose ibibazo byose twahuye nabyo bitewe na kariya gacucu ngo nikambegeti kariya gatindi rwose karambabaje niyo mpamvu ubu ngomba gukorana nawe twenyine nta wundi muntu uzi dire yacu
erega n'ubundi kariya naka no mu mitekerereze no mu gihagararo
oya nakagote kabi
si umuntu wo kwinjizwa mu gakino kabisa
none rero nabonye ukuntu tuzaba tubigenza rero namenye ubwenge ubu nakodesheje inzu hafi yo mu nkambi bityo rero wowe bari abana abandi bo mu nkambi harimo n'abanze kwiga ukajya ubereka ku isiri hano bakajya baza tukabaha kamugi ndetse tukabahana kakanyanga kandi n'abazajya bashaka kureba uko tubigenza mfitemo icyumba hari inyuma kandi tujye tubafasha tubibagize ibibazo byabo hereka ni ukubafasha nubwo batabibona
ariko se ubwo zajya mpemba gute kuko njyewe n'ishuri ndashaka kurivamo noneho nsigaye ndeba ku kibaho nkabona ibizunga urumva aho kugira ngo nkomeze nkerererwe ngo ndiga mu mashuri
ujya rwose aho watekereje neza
nakorera amafaranga hakiri kare
ujya uri umuntu w'umugabo rwose watekereje neza ntiwumva noneho rero ntumva nzajya nguhemba bikurikije n'abantu wazanye
ubwo haba nta mafaranga yabonetse rero ngo baze sinzajya ngira icyo mbona
gute se
aya
none se buri kwezi mu nkambi ntibabagenera amafaranga yo kubatunga kera aho byarangoraga kuko babahaga ibiryo ariko ubu rwose cyarakemutse
ese ko numva yagira menshi nta kirimo pe nta kintu nta kantu rwose karimo
kandi umva ye none se babagenera angahe ku kwezi
Imyitwarire ya gakuru ikomeje gutera impungenge bagenzi be mu itsinda ry'amahoro. None ubu ko Papias adateye ipfunwe n'uko yaharitse umugore wa Mama Sabine, ubu amaherezo azaba yahe? Uyu mushinga wa Mayusufu, aha! Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico Nyiramubande, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook, hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico Nyiramubande. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico Nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida Mukundene.
Shuti bakunzi bacu, tugeze muri wa mwanya twabahariye wo kumva ibitekerezo muwa mwana tugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Reka dufata akanya ko kumva ubwo butumwa, turagaruka dusoza.
Bikana none wowe dukurikiye nkubwire ko tugeze muri ka kanya twahariye kubasomera ubutumwa muwa mwana tugejejeho mu kiganiro. Mbibutsa ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cya gifite insanganyamatsiko igaruka ku biyobyabwenge mu rubyiruko, aho twibanze ku kuba hari abana bava mu bigongororamuco bagasubira mu biyobyabwenge. Aho twibazaga ati se mubona biterwa n'iki ko abana baba barajyanywe mu bigongororamuco bagaruka bagasubira mu biyobyabwenge? Tsengeri Myirambere Kundisa aho ni mu karere ka Muhanga yavuze ko abona impamvu urubyiruko rwa mu bigongorora muco rugasoma mu biyobyabwenge ari uko baba barabaye imbata yabyo. Ngiramahoro Eric mu karere ka Gakenye avuga ko impamvu abana basubira mu biyobyabwenge biterwa n'imiryango baba baravukiyemo ibitarabahaye uburere bwiza. Naho Iradukunda Jean de Dieu uherereye Induba ndetse na Gaspardi bahurije ku kuvuga ko leta yagakwiye kugikurikirana abana baba baravuye mu bigongororamuco ibarinda gusubira mu buzima babagamo. Dukomereze ku butumwa bwa Kimana uherere mu karere ka Ngororero, we yavuze ko abona impamvu abana bava mu biyobyabwenge bakabisubiramo ari kamere babifitiye itagihinduka. Dukomereze kuri Twizere Jean Marie Vianney uherereye mu karere ka Bugesera, yavuze ko igituma basubira mu biyobyabwenge ari ukubera ababyeyi babo ndetse n'ibigare byo kunywa ibisindisha. Aimable uherereye Nyamirambo yagize ati abavuye mu bigongororamuco ntibakurikiranwa nk'uko bikwiye. Mbonero no kubabwira ko mwese muhawe ikaze mu gutanga ibitekerezo byanyu, aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0728 2823 2. Reka ubutumwa bwa none tubinire kuri Temi uri igitwe mu Ruhango, aho yagize ati igitera urubyiruko gusubira mu biyobyabwenge ni uko aho baba baravuye biba bitarahashira. kuko ntiyagaruka ngasanga ababicuruza ndetse n'ababinywa wihangane kutongera kubikoresha. Reka mpinira ha, tuzasubira ubutaha, mukomeze muhereze ubutumwa bwanyu, turakomeza tubwakire.
Bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.